Nkingi y'umutwe simpimbara n'amahanga ninjye mugabo udatinya ibigwi cyane mama nuzuye u Rwanda rugamba rw'ingenzi igitaramo ni warahimbarwa mama w'amahinka ye
isaro ryiza mama ndakwizira
njya kugukunda nawe nagishije inama kubonye amaso bumbye biranenga n'umutima uramumaganye umubiri wose ijambo riranenga
Nyinji mutwasi mimbara n'amahanga ninjye mugabo udatinyuka icyane
mama.